Radio Ijwi ry'Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi, twumvikanira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu Burundi, naho mu Rwanda turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu. Ku mbuga za Facebook, YouTube, X na Instagram twitwa VOA Radio yacu, naho kuri Waishatu Radio yacu voa.com ni urubuga musanga ibiganiro byacu byose. Hano muri studio ya karindwi, Cornelius ari ku buhanga bw'ibyuma, Nadia Taha ni ku bugenzuzi bwa gahunda, naho jye mwumva kuri mikro ndi Jeffrey Mutagoma n'umwanya w'ikiganiro muri Sanga.
Muri Sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Mu mwaka w'ibihumbi bibiri mu kwezi kwa gatanu, Kongere ya Amerika yemeje itegeko rigamije gufasha ibihugu byo munsi y'ubutayu bwa Sahara, ubwo ni muri Afurika, kubifasha rero gutera imbere mu by'ubukungu no gutsura imikoranire y'ibyo bihugu na Amerika mu by'ubucuruzi. Ayo masezerano rero yiswe Africa Growth and Opportunity Act, cyangwa AGOA mu magambo ahinnye y'Icyongereza, yemerera ibihugu bya Afurika 36 kwinjiza ibicuruzwa ku isoko rya Amerika bidasoreshejwe. Ariko muri iki gihe Amerika yakuye Uganda, Gabon, Niger na Republika ya Centrafrica kuri rutonde kubera ibibazo bya politiki n'uburenganzira bwa muntu muri ibyo bihugu. Turaza kubigarukaho mu kiganiro muri Sanga cy'uyu munsi. Rero turareba icyo aya masezerano amaze kugeza ku mugabane wa Afurika kuva kishyizweho, n'uruhare afite ku hazaza h'iterambere ry'ubukungu bwa Afurika ndetse n'imiyoborere ku rwego rwa politiki. Umutumirwa wacu uyu munsi ni Bwana Strato Habyarimana, impuguke mu by'ubukungu, ikaze mu kiganiro muri Sanga hano ku Ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane. Muranyumva sahubwo?
Turimo turakumva, nubwo inyuma ngira ngo hari ibindi bintu twumva, hari abandi bantu turimo kumva, ariko turakumva neza nta kibazo. Ikaze mu kiganiro muri Sanga, nibiza kugushobokera wenda ubonye nk'ahantu hatuje byarushaho kuba byiza. Reka dutangire kuri iki kijyanye na n'inyito ubwayo ya AGOA, cyangwa se uburyo AGOA yavutse. Ubanza turimo kumva cyane ibintu bibera inyuma aho ngaho, sinzi niba biri buze gukunda ko
nimutse ndikwimuka.
Duhere kuri iki kintu, kugira ngo Kongere ya Amerika yicare itekereze ko ikwiriye gufasha ibihugu bya Afurika gutera imbere, umuntu ubwabyo ashobora kubigiraho amakenga akavuga ati ese izo mpuhwe ni mpuhwe nyabaki, ubundi AGOA yavutse ite?
Urakoze cyane. AGOA mwivuka ryayo mu by'ukuri hariho ikibazo cy'uko ibihugu byinshi byo muri Afurika byafite ikibazo cy'uko bitabasha gushyikira amasoko y'ibihugu bimaze gutera imbere. Hariho impamvu ebyiri nyamukuru. Impamvu ya mbere ni uko bitari byujuje ibisabwa mu buziranenge standards, ariko ugasanga nk'amategeko amwe n'amwe n'ubundi afite izindi nzitizi. Tudatinye kubivuga, twavuga yuko nko muri Leta Zunze za Amerika hari amabwiriza cyane cyane yajyanye nko kwinjiza ibicuruzwa bikomoka ku ku buhinzi, ku bworozi, agoranye cyane kugira ngo ibihugu bya Afrika bibashe kuzuza ibisabwa. Noneho igitekerezo cyari kiravuga kiti ni gute twakifashisha ubushobozi wenda bw'imbaraga dutanga mu kubaka ubushobozi bw'abantu, noneho tukorohereza ibihugu bya Afrika mu kwiteza imbere, ariko mu kwiteza imbere twifashishije uburyo bwo kubafasha kuba babasha kugera ku masoko bakageza icuruzwa byabo ku masoko, kora kubwo buryo bwo burambye kurusha kubaha imfashanyo, kurusha kubaha ubundi buryo bw'ubufasha ariko budafite aho buhuriye n'ubucuruzi, kuko ubucuruzi bwabonekaga cyane cyane nk'aho ari bwo buryo bwo gufasha umuntu mu buryo burambye. Ariko hakaza n'ikindi gitekerezo cyavugaga kiti kubera yuko bigaragara nyine ko ibihugu bya Afrika bizabyungukiramo, wenda twanaboneraho tugasaba ibyo bihugu kureba ukuntu byagerageza kubahiriza amabwiriza amwe n'amwe uburenganzira bwa muntu. Wagibona ko ari nk'ibihugu byabaga biri muri AGOA haba nk'ibibazo cyane cyane mu bijyanye n'uburenganzira bwa muntu, bakavuga bati ayo masezerano mwebwe tuyabakuyemo kubera ko mwebwe mufite ikibazo cy'uko mutari korohere kubahiriza uburenganzira bwa muntu. Hariho rero n'ikindi kibazo cyo kuvuga ngo ni gute twakifashisha ayo mahirwe tugiye guha ibihugu bya Afrika mu kubifasha kuba byabasha kuba byagendera ku murongo mpuzamahanga, cyane cyane mu bijyanye na mahame ya demokarasi, mu bijyanye n'uburenganzira bwa muntu. Nuko igitekerezo kivuka gityo cyazanywe n'umwe mu bantu bari barabaye muri Afrika yabaye muri Zaire, cyangwa ari Zaire. Aratekereza ati kugenda nabonye muri Zaire hari amahirwe menshi y'ubucuruzi, nuko ibintu byawenda bidakunda kugira ngo byuzuze ubuziranenge bw'ibyo dusaba, ariko tubahaye amahirwe tukaborohereza mu kugera ku masoko yacu, dukeka yuko byazabafasha bigafasha ibihugu bigafasha n'abatuye Afrika muri rusange. Nuko igitekerezo uko cyavutse nuko kirakirwa hanyuma kiza gushyirwa nyine mu itegeko ari ryo ngiryo muvukuri kwita AGOA.
Turagaruka wenda kuri ibyo ngibyo bisabwa cyangwa se Amerika yagiye ishyiraho kugira ngo abantu babashe kwinjira kuri ayo masoko, turabigarukaho ku buryo burambuye, ariko reka tubanze tunemere yuko mu by'ukuri iryo tegeko ryashyizweho ibyo bihugu bya Afrika bikazana ibicuruzwa hano, ariko mu by'ukuri ntabwo bifasha Afrika gusa, ndakeka ko na Amerika ibifitemo inyungu.
Ariko ntabwo twabihakana kubera yuko mu by'ukuri ubucuruzi ubundi buvuze ubucuruzi ni impande zombi, ni urujya n'uruza, ibicuruzwa biva hamwe bijya n'ahandi, no muri Amerika biraza, ariko imibare mperuka nuko igaragaza yuko ibihugu ibicuruzwa biva muri Afrika biza muri Amerika ni byo byinshi kurusha ibiva muri Amerika biza muri Afrika. Ariko n'ubundi aho wenda twavuga yuko Amerika nayo isa naho ibyungukiramo, nuko n'ubundi iyo yihaye intego yo kuvuga ngo reka turebe ukuntu twafasha ibihugu biri mu nzira y'amajyambere kwiteza imbere. Niba rero uhisemo gufasha umuntu, byaba ari byo tuvuga ngo aho kwigisha Petero, aho guhitisha Petero wamwigisha kuyirobera, nkeka ko Amerika aho yungukiye nuko mu buryo yatekerezaga gufasha ibihugu bya Afrika, yenyeka yuko guteza imbere ubucuruzi bigira ingaruka nziza, ndavuga impact, bigira ingaruka nziza kurusha gutanga amafaranga y'ubuntu, subsidies, grants n'ibindi. Ibyo rero ni ukuvuga ngo byatumye Amerika isa naho yica inyoni ebyiri: icya mbere guteza imbere ubucuruzi, icya kabiri ubucuruzi n'ubuhahirane, icya kabiri ni ugutuma nayo mu by'ukuri igaragaza yuko yagize impact, yagize ingaruka nziza mu mibereho y'Abanyafurika, mu mibereho myiza yabo ya buri munsi, kubera ko burya buriya bucuruzi buteye imbere bigaragara yuko mu by'ukuri bituma abantu babasha guhanga imirimo, bagakora ibigo bitanga imisoro mu bihugu byabo, bigatuma mbese imibereho myiza y'abatuye ibyo bihugu biri muri uwo mujyo irushaho kuba myiza. Nyeka nuko rero Amerika nayo yagize n'inyungu nakita ko ziziguye, ariko urebye wenda mu nyungu z'ubucuruzi cyane ntabwo twavuga ko Amerika yabyungukiyemo cyane kurusha Afrika, kubera ko irebye ibicuruzwa byinshi biva muri Afrika biza muri Amerika kurusha ibiva muri Amerika biza muri Afrika.
Ubuse aho bigeze mu myaka hafi 23 ishize, mu by'ukuri umuntu yavuga yuko iyi gahunda imari iki ibihugu bya Afrika n'izihengero zigaragara umuntu yatanga ya zigaragaza icyo imari umugabane wa Afrika muri imyaka 20 n'indi ishize
ingero watangaza ifatika urebye nk'ibihugu nka za Lesotho, Eswatini, Madagascar usanga uramutse uvuze uti iyo gahunda tuyikuyeho ubucuruzi bw'ibyo bihugu byahirima niho bisingiye amaramuko mu bijyanye n'ubucuruzi. Ni ukuvuga ngo mu by'ukuri uretse izo ngero wenda ntanze hari ibihugu byinshi byinjije amadovize cyane cyane amadolari y'Amanyamerika mu bigega byabo aturutse muri ubwo bucuruzi. Icyo ni kimwe. Indi ngaruka nziza abaye yakunze kuba nuko irebye ingeri z'ubukungu zagiye zitabwaho hagiye hibandwa nko ku bijyanye n'imyenda textiles hakibandwa nko ku bijyanye inzego zose zagiye zitabwaho mu by'ukuri akenshi wagiye ubona ko zitera imbere kubera iki kubera ko zabonye isoko ugasanga ibihugu nka za Nigeria nka za Angola zifite amafaranga rwose agaragara yinjira mu isanduka ya leta ku buryo uramutse uvuze uti iki kintu turagihagaritse ibyo bihugu bishobora ubukungu bwabyo bushobora guhungabana bitewe n'amafaranga byinjiza ubwinshi bwayo. Turenze rero kuri urwo rwego rw'amafaranga yinjira mu rwego rw'ubucuruzi ikintu cyo kumva yuko hari isoko noneho ryabonetse kandi rihoraho ryizewe bituma abantu bakora basarura bagira ubusaruro byaba twita mu kirundi ngo umwimbu abagira umwimbu batuma babona imbaraga cyangwa se ingufu zo kurushaho gukora kubera ko babize neza ko ibyo bari gukora bizabona isoko. Ibyo bituma rero ishoramari ryiyongera ishoramari muri ibyo bihugu birebwa n'ayo masezerano ibihugu byo muri Afurika. Iryo shoramari iyo ryiyongereye rigira ingaruka nyinshi burya nziza. Iya mbere ni uko iyo ryiyongereye nk'uko nigeze kubivuga abantu babona amahirwe y'akazi babona amahirwe yo kubona uko bakora muri izo nganda muri izo cyane cyane inganda cyangwa se ibindi byose biturukamo umusaruro woherezwa muri Amerika muri iyo muri urwo rwego rwa AGOA. Iyo umuntu abonye akazi abasha gutunga urugo rwe akabasha kuzamura imibereho ye myiza n'iy'urugo rwe ugasanga ni ikintu cyiza kigiriye akamaro uwo muntu n'urugo rwe n'ahatuye. Ariko twibagirwe ntitwibagirwe n'uko rwa ruganda cyangwa se wa muntu wehe wagize umusaruro yohereje muri Amerika yabonye amafaranga leta ikavanaho umusoro leta yivana uburyo bwo gukora ibikorwa remezo nko kubaka amashuri kubaka imihanda. Ni ukuvuga ngo muri make ugiye kurondora ibyiza bya AGOA ntabwo wabibara. Ariko biterwa n'iki? Biterwa n'uko nyine igihugu kuko cyabashije gukora kikabasha kuzuza amasezerano kikabasha noneho kugira ibyo cyohereze nyine muri Amerika nibwo kibasha kubona ayo mahirwe ndi kuvuga kibasha kugerwaho n'izo ngaruka nziza nari mu mvuga.
Hari rero koraniro riherutse kuba ejo bundi bavuga bati Uganda ntabwo izongera guhabwa amahirwe yo kujyayo, bati Republika Central Africa, bati Niger, kubera nyine impamvu za politiki ya Uganda yo by'umwihariko ni impamvu za rero yategeko rihana ababonana bahuje ibitsina ryashyizweho. Wavuga guti iteza imbere ubukungu bw'igihugu, ariko Perezida Museveni yaravuze ati n'ubundi ntacyo yari itumariye ntacyo bizadutwara. Uremeranya nawe?
Aha twabireba mu ndorerwamo ebyiri. Burya nanjye uzukama icyo wampa cyose niwe naba ngikeneye, ariko ukambwira uti nubwo nyiguhaye banza ukora ibyo nshaka. Icyo kintu ntabwo nakumva ko ari ikintu mpaye ku bushake, nakumva ko ari ikintu umpereye nk'ikiguzi ukimpaye kugira ngo ngire icyo nkora. Niba bisaba ko mbanza kugira icyo nkora, ni ukuvuga ngo cya kintu kiba kibaye nk'ikiguzi. Nibyo Museveni ngira ngo yashatse kuvugamo. Bibaye ibintu by'ubucuruzi gusa tukibanda ku ngingo z'ubucuruzi nk'uko twatangiye tubivuga, byaba ari ibintu by'ingirakamaro. Ariko niba umuntu umwigeze gucuruza ukamuha isoko ugatangira no kumubwiriza n'ukuntu agomba kubaho, urabizi muri Afurika imwe mu bintu tugenderaho mu mico yacu ni ukuvuga ngo twanga agasuzuguro. Abantu benshi bahita babibona ko ari nk'agasuzuguro, ugasanga mu by'ukuri bamwe batabyishimira. Iyo rero Museveni avuga ati ntacyo byari binatumariye, ntagara kubera yuko yirengagije yuko Uganda n'ibindi bihugu bivanamo amafaranga, ariko icyo ashaka kuvuga nuko ayo mafaranga ntago agaciro kayo kasimbuzwa kubahana. Kubahana ni ikintu utaha agaciro utabona kubishyira mu gaciro k'amafaranga. Ngira ngo nicyo Museveni yashatse kuvuga, ariko nanone ntiyibagirwe yuko AGOA iriho igihe ibihugu bishyiraho uburyo bwiza bwo kugira ngo abanyagihugu babibyaze umusaruro koko, babashe kugira amahirwe yo kugira ibyo bohereza muri iryo soko rya Amerika. Hari igihe rero ibihugu bitigeze bishyiraho uburyo bwo kubyohereza. Nari ndimo ndi kugerageza ngo ndebe muri Uganda byari bihagaze bite, ariko mu by'ukuri iyo igihugu kitagize ikintu gikora ku buryo bufatika kugira ngo koko abanyagihugu babyaze umusaruro ayo mahirwe, usanga koko mu by'ukuri nta kintu kivanwamo. Niyo mpamvu wenda mu rwego rwa Uganda ushagusanga ikintu kivamo kidasimisha ugereranyije n'ibyo bari biteze, ariko nk'imibare ndi kubona ubu ngubu nabona yuko nk'abashoramari biteguraga gusohora muri Uganda mu bijyanye muri no muri uru rwego rwa AGOA biteguraga gusohora muri Uganda amafaranga amadolari agera kuri miliyari 9 mu gukora gushyiraho inganda, gushyiraho inganda bishobora kuzatuma hakorwa ibintu bishobora kwezwa mu isoko rya Amerika, harimo miliyari 4 z'ibintu bishobora kuzakorwa kugira ngo bijye byoherezwa nyine muri Amerika. Aha hakabamo miliyari zigera kuri 2 cyangwa 3 hafi hagati y'ebyiri n'esatu zo gutunganya ibikomoka kuri peteroli. Urumva ko rero ibyo ntabwo wavuga ko ari ntabwo ari amafaranga make turi kuvugaho ngaho. Gusa rero ntitwirengagize ko n'ubundi Uganda nyine yisanganywe utubazo tumwe na tumwe, akaba rero ari nayo mpamvu wenda bavuga bati unarebye n'ibyo bintu nubwo biri kutuzanira amafaranga dufite imishinga ifatika, ntabwo biri kudufasha gukemura ibibazo byacu dufite. Nk'urugero naguha, Uganda ni kimwe mu bihugu bifite urwego rwo kugeza ku baturage barwo amashanyarazi ruri hasi cyane. 22% by'Abanyaruganda nibyo bafite, nibo bafite amashanyarazi. Urumva kuvuga ngo ugiye kubafasha gutunganya peteroli utabanje gukemura ibibazo abaturage bafite, abaturage bumva ko mu by'ukuri niyo washyira utunganya peteroli ishobora no kutazabageraho, bakavuga bateze ubundi ibyo bintu bitumariye. Ukumva rero abantu baravuga bati ntacyo bitumariye, ariko mu by'ukuri narebye mu gaciro k'amafaranga ubwayo, ndavuga valera absolue mu Gifaransa, ntabwo wavuga ko Uganda koko yavuga ko ntacyo bimariye. Iyo uvuze miliyari 9 n'urugero natanze ka gusa mwishoramari, ntabwo natanze urugero mu
bintu
Uganda bwabaga bwoye ushobora kuba bwohereza mu bijyanye no muri ayo n'ibijyanye n'ayo masezerano. Urumva ko rero mu by'ukuri ntabwo wavuga ngo nta kintu bimaze, birakimaze. Ahubwo ni bya bindi by'Abanyafurika bavuga ngo dukunde dignity yacu, dukunda icyubahiro, dukunda kubahwa ku buryo twakumva ko icyo waduha cyose bigaragara ko wadusuzuguye ntabwo twakumva kugifite agaciro. Ngingira ngo nicyo ngicyo ni iryo jambo Museveni yashaka kuvuga. Ntabwo nzi neza niba ari byo, ariko ntabwo naganiriye na Museveni, ariko niyo ndorerwa ko mbibonera
niko babyumvise. Mu kanya wenda turagaruka kubireba u Rwanda n'u Burundi bijyanye wenda n'inyungu tukuramo, hanyuma tuze no kureba ukuntu AGOA wa mugani yabikoreshwa nk'igikoresho cya politiki ya Amerika, ariko mu by'ukuri byitwa ko igamije gufasha ibihugu bya Afurika gutera imbere koko irabifasha. Ariko nyemerera mbanze nakire twagira Yezu Marcel ikaze mu kiganiro muri sangano ku ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane. Ndi Kigali mu Rwanda, ndashaka kubaza umusimirwa ibibazo bibiri. Iyo nka karere k'ikijyanye cyangwa se nk'iki gice kigo ni igice cy'Afurika cyo mu cyuta bwa Sahara, usanga ari ibihugu byinshi, n'ugasanga bose bashyiriyeho umukono rimwe kandi ku gihugu kimwe, ku buryo inkunga zibafasha zakabaye zingana ziri ku kigero kimwe, ariko ugasanga kubera ijambo rinini bafite ntabwo inkunga zingana, bityo bigatuma nakomeza kubaho ubusumbane muri bya bihugu, kandi wenda bifashwa n'igihugu kimwe cyangwa se izindi sapoti zituruka ku ruhande. Iyo bajya guteranya inkunga zo guha igihugu, bagendera ku kibare ukundi igihugu gisanganywe bare uko gisanzwe kwifite bare iki kugira ngo nimbaze kuba zingana. Ikindi cya kabiri nk'aka kanya yaramaze kuvuga ku bijyanye n'itunganywa ry'ikawa yirebye umunsi kawa muri Afurika ikajya gutunganyirizwa i Burayi cyangwa se n'igihugu kongera ikagaruka ubwo noneho tukayigira uduhenze bidutera kwibaza ayo masezerano amaze iki mu gihe badashobora kuza gutunganyiriza ikawa mu bihugu byacu ngo itugirire akamaro ahubwo ubu bwabanye i Burayi cyangwa ubu bw'iyo hirya bayigure muri Afurika itunganyije aho kugira ngo baze bayitwarire ibitumbwe bikiri nyuma kuyigura nabiduhenze n'ubundi kusanga inyungu zishyirira iwabo ntabwo yaba ari amasezerano yemerweshwa ku buryo kabone nk'agakingirizo k'igikumwe ariko n'ubundi ugasanga ari ubukoroni bishyashya bw'ubundi bwoko.
Arakumva
urakoze cyane uzamuye ingingo nziza cyane uzamuye ingingo nziza igira iti ubundi kuki tutabona Afurika nk'akarere kakize hamwe nayo masezerano tukayasinya nk'umugabane wa Afurika cyane cyane ko tumaze no gushyiraho n'isoko rusange aho kugira ngo buri gihugu kijye kigenda kisabira ukwacyo n'ikindi kisabira ukwacyo ni kimwe cyubahiriza bimwe ikindi bimwe bikinanira hari nk'ibihugu bitakunze kugira amahirwe yo kugera kuri iryo soko rya Goa kugeza n'ubu kuki tutagenda nk'umugabane wa Afurika. Icyo ni ikibazo cyiza cyane ntabwo tubireba gusa muri ano masezerano ya Goa tubireba no mu yandi masezerano yo dukorana n'ibindi bihugu nk'ubu murabizi ko muri ino minsi harimo amasezerano harimo inama yo yahuje ibihugu bya Afurika n'igihugu cya Arabia Saudite ariko iyo urebye iyo nama ntabwo yahuje Afurika nk'umugabane n'igihugu cya Arabia Saudite buri gihugu cyagiye ukwacyo. Icyo ni ibintu dusigaye tuvuga tukavuga tuti kuki tuzageza ryari ngo twibone yuko turi agace kamwe dukorere hamwe dusenyere umugozi umwe karwo bizatugirira akamaro. Ibyo bintu uvuze rero byansimisha tugize abantu benshi nkawe babibona gutyo noneho byazanatuma muri abo bantu havamo n'abayobozi bumva ko Afurika igomba kubonwa nk'agace kamwe kagomba gusenyera umugozi umwe kagomba gukorera hamwe noneho kakanumvikana uburyo ki kabyaza umusaruro amahirwe nk'aya ngaya ya Goa. Aha niho hava cya kibazo cyawe cyo gusubiza cya kibazo cyawe cyo kuvuga ngo kuki ibihugu bimwe bigira amahirwe yo kugira kuri iryo soko ibindi bihugu ntibigira amahirwe amahirwe ntabangana. Nuko mu by'ukuri iyo ureba ibisabwa buri gihugu kigomba kugerageza kuzuza ibyo bisabwa ariko nashatse kuvuga yuko igihe cyemerewe gusinya kujya muri ayo masezerano uburyo noneho gikangurira abaturage kubyaza umusaruro igihugu nk'igihugu ntabwo ari cyo cyohereza ibintu ku isoko abatuye icyo gihugu abakorera muri icyo gihugu nibo bohereza ibintu ku isoko ariko niba batamenyeshejwe ayo mahirwe niba badahawe ubushobozi nayirimo nta tugitangirana nimo ntanga urugero rw'ukuntu ibintu bimwe bisabwa usanga mu by'ukuri bisaba yuko ubushobozi bw'abacuruzi bacu abanyenganda bacu bwongerwa kugira ngo bamenye standard ireme risabwa ku masoko ya Afurika rimeze gute none ugasanga ntabwo babizi niba igihugu nta kintu cyakoze kugira ngo izo standards bazuzuze niba nta kintu cyakozwe kugira ngo ayo makuru ajyanye n'iryo soko amenyekane urumva koko warenganya Amerika cyangwa warenganya abandi bakangutse bo bakabikora mbere bagakora ku buryo amahirwe wenda aba menshi kurusha ay'abandi. Iyo urebye ibihugu byagiye bigira amahirwe yo kohereza byinshi ku isoko rya Amerika ntabwo ari ukubera yuko aribyo bifite umusaruro mwinshi imbere mu urebye cyokora hari ikigaragara yuko harimo na factor kuba noneho n'ibihugu bisa naho bisa n'ibyatembere nko mu nganda nka urugero twavuga ni nko igihugu nka Kenya Afurika y'Epfo usanga nyine aribyo bibona umugabane munini kurusha ibihugu bikisuganya ariko nanone ntabwo twakirengagiza yuko ibihugu bigerageza kumenyekanisha ayo mahirwe no gufasha abaturage babo kuzuza ibisabwa kugira ngo bashe kugira kuri ayo mahirwe nibyo usanga bigira umugabane munini muri iryo soko. Ntabwo rero warenganya abantu bashoyemo imbaraga kuba babasha kubona amahirwe menshi nk'uko utarashoyemo imbaraga nyine birumvikana ko ntabwo azabona umusaruro ungana n'uw'abandi mu kubyaza umusaruro w'iryo soko wenda uyoboye ikiganiro naza kunyemera twaza kunyira mu bisabwa kugira ngo igihugu cyitwe ko cyujuje amasezerano cyujuje cyakemererwa kuba cyajya muri ayo masezerano kubera ko ni wenda n'ibirebire byatuma umuntu bisaba nk'iminota ibiri itatu kugira ngo tubinyuremo ariko byaba byiza buri gihugu gikoze ku buryo cyuzuza ayo masezerano kikagira amahirwe yo kugera muri ayo masezerano ariko noneho cyamara kuyageraho kikagira n'uburyo gishyiraho gahunda yo gufasha abanyagihugu kubyaza ayo masezerano amahirwe amafaranga
urwo rutonde reka
ikibazo cya kabiri
urwo rutonde reka tuze kurugarukaho mu kanya komezanya n'ikibazo cya kabiri mu kanya twakira undi muntu noneho turarujyaho urwo rutonde
ikibazo cya kabiri rero nacyo ni ikibazo gifatika bajije birababaze kuba dutwohereza ku isoko mpuzamahanga uretse n'iryo ryo muri Amerika ibicuruzwa bidatunganyije tuba turi guhomba kabiri ufata ikawa ukayohereza uko yakabaye ikajya gutunganyirizwa i Burayi cyangwa muri Amerika kandi nta kindi gisabwa uretse kuza mu Uganda n'ubumenyi bwo kuyitunganya ubundi tukayohereza itunganyije iyo wongereye agaciro nibwo bwuka menshi kurushaho icyo kibazo rero ntabwo ubu nge mbibona nk'ikibazo gihambaye kubera ko hari ibihugu bimwe byatangiye gukanguka bikabona yuko ubwo ari uburyo butari bwiza bikavuga biti reka tubanze twebwe ibintu tubyongerera agaciro tubone kubyohereza mu mahanga nibwo tuzungukamo menshi ariko ibyo birasaba iki birasaba ko igihugu gishyiraho izo ngamba kigashyiraho strategies zo kugira ngo nyine ibyo bintu bikunde ariko kikanashoramo amafaranga igihe kidafite amafaranga ahagije kubera ko tuzi ko ibihugu byinshi bya Afurika dufite ibibazo bindi byinshi turi guhangana nabyo bakaba bakurura niba abashoramari bo hanze bakaza kubidukorera bakazana amafaranga yabo kubikorera iwacu hari ibihugu byinshi usanga mu by'ukuri bigishyiraho ingorane zitari ngombwa ugasanga umuntu kugira ngo azabone viza yo kujya gukora mu gihugu runaka ni amafaranga yawe ujyanyeyo ugiye kubafasha gukora ibizabagirira akamaro ariko kugira ngo uzabone viza bikagusaba imyaka n'imyaka bikagusaba ibintu bidashoboka ukazarigeraho gute ariko ubundi ndarwana n'iki ugasanga ibindi bihugu biravuze biti umuntu umushoramari turamushaka naze ariko yazavuga ati ariko ndashaka no kohereza amafaranga iwanjye kubera ko nigihe wayakoreye nubwo nayakoreye hano ngende no gutunga umuryango batereka da amafaranga wayakoreye hano yarekere hano kandi uwo muntu yaturutse hanze ugasanga izitsize nk'izo nizo ziri gutuma abantu bataza kudufasha gutunganya ibyo tugomba gutunganya tubyohereza bitunganye ariko ibyo birareba leta zose kugira ngo byicare zishyireho nyine ingamba zo kuvuga ngo ibi bintu twabirenga gute kandi tutabirenga koko Afurika izahora mu bukene nkeka ibiriya bibazo bivuze ibyo mvuga ari bibiri nge mbibona nk'ibibazo bikomeye kuri Afurika nitugira umwanya wo kwica tukavuga ko tugomba gutunganya kwitunganyiriza ibyo dusarura mu butaka bwacu no ku butaka bwacu no mu mazi yacu tukarangiza tukabyohereza bitunganyije niturangiza tukicara tuvuga yuko turi isoko rimwe tugahahirana n'ibindi bihugu byo hanze ya Afurika tuvuga ijambo rimwe nk'isoko rimwe igihe tutarakora ibyo bintu Afurika inatakaza amahirwe menshi yo kwiteza imbere
urakoze cyane reka tubashimire mwembi hanyuma twakire na Sredit Shiratuzi ikaze mu kiganiro muri Sanga uratwumva
yego ndabumva
uherereye he ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
nerereye mu Rwanda mu ntara y'amajyepfo mu karere ka Huye kibazo nge nari mfite kuri iyo gahunda USA yashyizeho nyine yo gukomorera ibicuruzwa bimwe na bimwe bivuye mu bihugu bya Afurika
komeza
kuri iyo gahunda USA yashyizeho yo gukomorera imisoro ku bihugu bimwe na bimwe bivuye muri Afurika
gukuriraho imisoro
iyo gahunda uruhande rumwe ni nziza ariko se koko USA yayishyizeho mu rwego rwo kugira ngo igirire akamaro Afurika yo nta nyungu ikuramo ese nta bindi bintu byaba bihishe inyuma wenda nko kuba yaba USA hari ibindi yabisaruramo bitekereza ko ibikuriraho imisoro kandi nayo ubwayo ifite n'ibikuriraho no kuba yasaruramo iyo misoro nicyo kibazo cyane
Urakoze cyane, reka duhite twakirana Hakizimana abasubiriza rimwe. Hakizimana ikaze mu kiganiro muri Sanga hano ku Ijwi rya Amerika.
Yego, murakoze cyane. Nitwa Efron Hakizimana, ndi Nyanza mu murenge wa Bushoro. Yego, ndabashimira ku top kama mwashyizeho cyane, turabakurikira. Noneho ikibazo mfite, ese iyo Amerika iba ari amasezerano amaze imyaka 13
irarenga,
u Rwanda rwaba rurimo, ese ubundi u Rwanda rwo nimba rurimo rushorayo iki iyo ngiyo Amerika? Ese n'umuturage atari leta, ndumva byaba ari nk'igihugu kigiye kujyana uwo mutungo kugira ngo iyo Amerika iducuruzeyo. Ese umuntu ku giti cye yashorayo?
Okay, urakoze cyane Hakizimana. Reka tureke bwana Strato abasubize mwembi. Strato, ndumva ibyo bibazo wabikomatanyiriza hamwe.
Urakoze cyane. Reka mpere kucya nyuma, kureka icyamere nsa n'utacyumvise neza, ariko wenda ndaza kugisubiza uko nacyumvise. Gusa ni mugenzi wacu wenda niba kiri ku murongo yaza kongera akansobanura neza, nsa n'utumvise neza ikibazo cye. Kuri ibyo byo kuvuga ngo u Rwanda rurimo, yego u Rwanda rurimo, ariko u Rwanda nubwo rurimo, mwibuke ko hari ikibazo u Rwanda rwagiranye na Amerika ku bijyanye no guhagarika iriya myenda ya caguwa, imyenda myinshi muri kwa yaturukaga muri Amerika. Hanyuma duhagaritse caguwa, ubuyobozi ndibuka icyo gihe hari ku buyobozi bwa Trump, nibwo yavuze ati niba u Rwanda rudashaka ko caguwa yinjira, hari natwe hari uburyo dushobora kuyikomanyiriza kubijyanye na AGOA, tukayemera ibintu bimwe ibindi tugasa naho tubihagaritse. Nk'ibikomoka rero ku myenda, imyenda n'ibintu bikomoka ku budodo, mu by'ukuri mu Rwanda ntabwo bigira amahirwe cyane muri iryo soko ryo muri Amerika. Ariko ubundi u Rwanda rurimo nk'ibindi bihugu rwohereza ibintu byinshi byabo bikomoka ku biribwa, bya bikomoka ku mu nganda, ndetse umubare ugaragaza ko mu by'ukuri nubwo dusa naho twakomanyijwe mu bijyanye n'imyenda, ibintu u Rwanda rwohereza muri Amerika muri ayo masezerano, bijyanye n'ayo masezerano bigenda byiyongera. Mu Burundi ho hasa naho habaye ikibazo cy'uko bisa n'ubwahagaritswe, u Burundi busa n'ubwahagaze. Hari igihe Pierre Nkurunziza igihe yatorwaga, Amerika buriya ntabwo yemeye ko amatora ashobora kuba yaragenze yarabaye mu mucyo, abantu benshi bishidikanyijeho. Ibyo rero byatumye Amerika ifata icyemezo cyo kubihagaritsa u Burundi muri ariya masezerano, ariko n'ubundi n'u Burundi nabwo bwasaga naho bwari butangiye kubyaza umusaruro ayo mahirwe. Ikibazo rero abaje arabaza ati ese umuntu ajyayo ku giti cye? Yego, ikintu leta ikora ni ukumenyesha ba rwiyemezamirimo yuko hari amahirwe, ariko ubundi hajyayo abacuruzi ku giti cyabo. Abacuruzi nibo bamenya bati hari isoko, wenda ngiye kohereza yavoka zisaruye zidatunganije, bisaba bite ko izo avoka ziba zujuje ubuhe buziranenge, zigomba kuba zipakiye gute packaging, hanyuma zigomba kuba zitwaye gute, ndetse zirasaba ko zigenda mu bintu bikonje, mu bizikonjesha bituma zidata umwimerere. Birasaba se ko nibura hagaragara aho igiti zasoromweho n'uwazihinze naho zakomotse, no kumenya niba atarakoresheje ifumbire mvaruganda cyangwa ibintu nk'ibyo ngibyo, kumenya amabwiriza y'ubuziranenge asabwa, nibyo bisabwa gusa, nibyo leta mu by'ukuri ifasha abantu. Ariko ubu leta ikindi nakora ni ukunyina kunegosia no kumvikana na Leta Zunze za Amerika gufinya ayo masezerano, ariko ubundi abacuruzi ku giti cyabo nibo bajyana ibyo bakora muri ayo masoko, ntabwo ari leta icuruza, ni abacuruzi ba rwiyemezamirimo. Ikibazo rero cy'umuntu wa ku bijyanye n'imisoro, yes, imisoro igira gutya igasa naho yorohejwe cyangwa se ikanakurwaho, ahenshi iba yanakuweho. Impamvu si yindi ni uko imwe mu nziti zituma ibicuruzwa bitabasha kugera mu masoko mpuzamahanga ni uko ntabwo ari mu masoko mpuzamahanga n'ibicuruzwa natwe iwacu buriyo tudashaka ko igicuruzwa kinjira ku isoko ryacu dushyiraho umusoro. Umusoro rero ukuweho, niyo mpamvu nakubwiye ngo bamwe bajya bambaza ngo buriya ari amasezerano ubundi asumariye iki, umusoro ukuweho ni inyungu kuri twe. Kwa kicyo gicuruzwa ntago cyagombye cyagashoboye kugera kuri iryo soko igihe umusoro waba udakuwe cyangwa utagabanijwe. Igihe rero umusoro ukuweho ni nka gain, ni ikintu ni nk'urwunguko tuba twungutse twebwe. Ni kindi gisohora amafaranga umwemeza wajyanye igicuruzwa cyo ku isoko rya Amerika abagabanije. Niyo mpamvu igiciro cye gihita kijya hasi kikaba competitive, kikaba cyabasha guhangana n'ibindi bicuruzwa byavuye muri Amerika y'Amajyepfo, Amerika Latine, cyangwa byavuye muri Aziya y'Abaziya y'Iburasirazuba cyangwa n'ibindi bihugu harimo n'ibihugu bikinze. Iyo rero igicuruzwa kibashe kwihagararaho ku isoko ni nako kigira amahirwe yo kugurwa. Niyo mpamvu rero mubwira yuko buri gihe igihe hanze mikintu nk'icyo ngicyo mu byukuri cyo gusonera igicuruzwa runaka nibwo buryo bwiza bwo gutuma icyo gicuruzwa kigera ku isoko. Akaba rero no gutuma rero ubuziranenge bw'icyo gicuruzwa budakabirizwa cyane, budasabwa nk'uko hasabwa wenda ibindi byo bituruka ku yandi masoko. Ariko igihe ko inyungu ya mbere twe dukuramo n'uko ibyo bicuruzwa mu byukuri imisoro iba yagabanijwe cyangwa yanakuweho, njye nkeka yuko nta kindi kintu twakorerwa kugira ngo ibyo bintu bigere ku isoko kurusha kudukuriraho imisoro kugira ngo ibyo bicuruzwa bibashe kwinjira mu masoko. Ikibazo cyawe rero sinzi niba nakiwugize neza mu gihe naba ntagisubije neza, ngira ngo wakongera ukabaza hanyuma tukareba niba
twagisubiza. Ndumva kamwe wagisubije. Ahubwo reka twakire Benjamin nawe agire icyo abaza. Benjamin, ikaze mu kiganiro muri Sanga.
Yego, turaho.
Uherereye he?
Mbo mperereye mu mujyi wa Goma muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Mbo njyewe nari nkeneye kubaza, mbo dufite imbogamizi muri Congo. Kandi muri Congo nta muntu wakwibagirwa yuko hari abashoramari benshi, kandi n'amahirwe yo kwakira AGOA twayakenera benshi nk'abakongomani, kandi tukayabyaza umusaruro ayo masezerano. Ariko imbogamizi nari nkeneye kubaza, none twakora gute nk'ariko turi mu mujyi wa Goma dukeneye kwakira kugira dusinye amasezerano na AGOA, twakora ikihe kintu cyadufasha tukunguka na AGOA nayo ikunguka muri rusange? Nibihe bitekerezo mwaduhereza imfashanyo ibintu nk'ibyo? Mbese muri makeya.
Urakoze cyane Benjamin. Ndumva Strato akumva, reka akugira inama anakomerezeho atubwire bya rwa rutonde rw'ibikenerwa.
Murakoze cyane. Icyo nakizeza Benjamin nuko Kongo yarangije gusinya amasezerano ya AGOA, iri ku rutonde ndetse ifite ibintu byinshi yohereza. Nk'urugero naguha ibikomoka ku bikomoka ku buhinzi, Kongo yoherezeyo ibintu bifite agaciro ka miliyoni 39 z'amadolari. Harimo ibintu byinshi, hari bituruka ku bashyamba, hari ibikorerwa biturutse ku binyabutabire chemical product, hari ibintu byinshi Kongo yakoresheje nk'uyu mwaka kugeza mu kwezi kwa gatandatu konyine Kongo imaze kuvanamo amafaranga afatika. Hari nk'aho usanga tuvuge nka ibyoherejwe byose byoherejwe muri Amerika biturutse muri Kongo bihagaze muri miliyoni hafi 84 z'amadolari. Ubwo rero uri Goma icyo asabwa ni ukumenya ngo niba ayo mahirwe ahari ni igiki nkora kugira ngo menye yuko nayabyaza umusaruro, ni iki mfite nakoherezayo kugira ngo nanjye ayo mahirwe yari kunshika. Ushobora kuba uri Goma wenda udafite amakuru ahagije, ariko ushobora no kwiyambaza inshuti zawe ziri ahantu zishobora kubona ayo makuru. Nabonye ko Kongo hari ubuyobozi buri decentralize buri muri za province, ushobora kwegera ubuyobozi bwa za province bushinzwe ubucuruzi bakaguha amakuru ajyanye n'ukuntu iryo soko warigeraho. Ariko rwose hari ibintu byinshi Kongo rwose yohereza muri Amerika, kandi yatangiye kubyaza umusaruro. Nawe nk'umucuruzi, niba uri umucuruzi wareba ngo ni gute ibyo bintu bitanshika, noneho nabibyaza umusaruro umuturage utuye Goma utuye muri Kongo hanyuma nanjye nkabasha kwiteza imbere. Bari bambajije bati arya gundi bisabi iki kibazo nasabyera
nicyo rwose.
Hari ibintu bibiri bigomba kwitabwaho. Icya mbere ni ukugira ngo ubase kohereza ibintu muri Amerika ugende kuri amasezerano ya AGOA, nuko igihugu cyawe kigomba kuba cyaremeye amasezerano cyaranayasinye, ariko nacyo kugira ngo kiyasinye cyemererwe hari ibyo kigomba kuba cyujuje. Ariko hakaba n'ibyo icyo ugiye kohereza hanze, igicuruzwa cyawe ugiye koherezayo kigomba kuba cyujuje. Duhereyeho kuri ibyo by'igihugu eligibility criteria kugira ngo igihugu cyemererwe kujya muri ayo masezerano ya AGOA. Iyo urebye section 104 y'iryo tegeko bivuga yuko igihugu kugira ngo kibe cyemererwa nuko kigomba kuba gifite ingamba zihamye zo kugira ngo kigere kuri ibi bikurikira. Ubukungu bushingiye ku isoko. Ubukungu bushingiye ku isoko butandukanye na bwa bukungu aho usanga leta ariyo icuruza. Hari ibihugu bimwe bya Afrika usanga leta ariyo ikora byose, ni icukura peteroli ni nayo icuruza, ni ikora inganda ni nayo icuruza ibivamo, niyo ihabwa imihanda. Igihugu nacyo kigomba kugaragaza ko ubukungu bwacyo bushingiye ku isoko. Niba bitaranaba kikagaragaza ingamba yuko ubwo bukungu bushingiye ku isoko bugaharanira kurinda uburenganzira bw'abantu ku giti cyabo mu bijyanye n'umutungo, hanyuma hagashyiraho n'amategeko rero agaragaza uko ubucuruzi bugomba gukorwa mu buryo buri mu mucyo kandi butagira n'umwe buhutaza. Leta ikirinda kwivanga mu bintu bijyanye n'ubucuruzi, mu bijyanye n'ubukungu, yo igakora ibyo igomba gukorwa. Ikintu leta zikunze gukora cyane kitemerwa muri ano masezerano ni kwivanga mu gushyiraho ibiciro. Ugasanga leta iravuze ngo ubu turashaka yuko noneho ibivuye mu ruganda by'imyenda cyangwa peteroli, niba dutunganyije peteroli aho kugira ngo wowe munyenganda wayitunganyije uburyo igiciro kizaho ni iki, leta ikakubwira ngo amafaranga dushyizeho kuri iyo peteroli watunganyije n'aya n'aya. Urumva, leta kandi igomba kwirinda ibindi bintu bishobora gutuma abantu bikorera ku giti cyabo babangamirwa, nko uretse na bizo byo gushyiraho ibiciro, harimo no gutanga ku bigo bimwe na bimwe amafaranga yo gukoresha y'ubuntu mu gihe ibindi bigo bitagira bitabona ayo mafaranga. Hanyuma ugasanga ibigo bimwe ndetse n'ibindi bya leta rwose mu buryo buzwi niwe munyamugabane ijana ku ijana etcetera etcetera. Ibyo bintu bigomba kuvaho kugira ngo igihugu cyemererwe kujya muri AGOA. Ikindi ni ukubahiriza amategeko no kubasha kuyashyira mu bikorwa, byanze twita mu ndimi z'amahanga ngo rule of law. Hari igihe ibihugu bishyiraho amategeko ntibiyubahirize, kuyashyira mu bikorwa bikaba imbogamizi, bikaba inzitizi. Iyo rero igihugu gishyiraho amategeko kikanayubahiriza, kikemera yuko mu buyobozi bwacyo hemerwa amashyaka menshi, hanyuma kikanemera yuko umuntu ugize ikibazo agomba kugira uburyo agezwa mu bucamanza, akiha umwanya wo kwiregura, hanyuma akarindwa, buri muntu wese akarindwa n'amategeko nk'ufundi wese arindwa, kandi umuntu akarindwa mu buryo bungana, icyo gihugu kiremerwa. Ariko iyo ibyo bintu bitemewe ntabwo cyemera, ntabwo bikunda. Hanyuma kikanasabwa gukuraho inzitizi zose bishobora gutuma Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishora imari muri icyo gihugu. Kare mwigeze kumbaza ikibazo ngo ubundi inyungu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni izihe? Ni aha ngaha muri ino muri sekitene mu gace ka C. Ibi ngibi ngiye kuvuga ni kimwe mu bigaragaza inyungu Leta Zunze Ubumwe za Amerika nayiteze muri ayo masezerano. Icya mbere, umuntu w'umunyamerika ushaka gushora imari muri icyo gihugu kishaka kujya muri AGOA agomba guhabwa amahirwe yo kurindwa no kubasha gushora imari nta kimukoma mu nkokora. Nyihanganire, hari umuntu wari umpamagaye. Hanyuma ikindi ni uko ibintu byo bita intellectual property, ibihangano bwite by'Abanyamerika bigomba kurindwa n'ibyo bihugu mbere yuko bihabwa uburenganzira bwo kujya muri AGOA.
Bishaka kuvuga yuko bidakwiriye kwiganwa. bishaka kuvuga ko bidakwiriye kwiganwa ku isoko ryo
twirinda ko ibintu bikomoka ibintu byahinduwe muri Amerika byakoreye muri Amerika cyangwa se by'abene igihugu bo muri Amerika bitagomba kwiganwa muri ibyo bihugu n'igihe byiganwe bikaba byumvikanwe ku mpande zombi. Hakaba rero n'igihe habayeho ibibazo byo kutumvikana hagati y'abantu baje gushora imari muri Afurika bakomotse muri Amerika, yuko izo mpaka zakemuka mu buryo bwumvikanweho kandi ubwo buryo bukaba ari uburyo busobanutse ku buryo hatagira ubangamirwa. Urumva ko mu by'ukuri kano gace karaganisha kukuvuga ngo nubwo turemere kuzana ibintu byanyu mu isoko ku isoko ryacu, ariko namwe mugomba kwemera tugashora imari iwanyu kandi mukaduha amahirwe yo gushora imari tutabangamiwe n'izindi zishyize arizo zose. Iyi ni imwe mu nyungu Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishobora gukuramo. Ikindi ni uko icyo gihugu kigomba kuba gifite ingamba zifatika zo kugabanya ubukene no gutuma abantu bagera ku by'ibanze harimo nk'ubuvuzi, kwigisha, gukora ibikorwa remezo, ndetse bigaragara ko ufite gahunda y'iterambere ry'igihugu cyawe. Hakaba hariho gahunda yo kurwanya ruswa mu buryo bugaragara, kubera yuko iyo iyo gahunda idahari icyo gihugu cyawe ntabwo gishobora kwemererwa kujya muri AGOA. Hakaba rero nanone kurinda uburenganzira bw'abakozi mpuzamahanga ukurikije ubwo burenganzira bw'abunzi mu ruhando mpuzamahanga. Harimo uburenganzira bwo kujya mu mashyirahamwe abarengera, harimo uburenganzira bwo kudakoreshwa akazi k'agahato, hanyuma hakirindwa kandi gukoresha abantu bataruzuza imyaka. Harimo byinshi bisabwa kubahiriza amasaha y'akazi n'uyarengeje, akaba yabihemberwa kubahiriza byo bita occupational safety, umuntu agakorwa akazi ariko yizeye yuko nta ngaruka zagira ku kazi. Ibintu nk'ibyo ugomba kugaragaza yuko ibyo bintu bihari mu gihugu cyawe. Urikumbaza ngo
ndumva urutonde rubaye rurerure kandi tutarajya ku gice cya kabiri cya kibisabwa ku bicuruzwa byoherezwa. Nagira ngo unyemerere tubanze twakire Shadrack ikaze mu kiganiro muri Sanga.
Murakoze cyane.
Aho uherereye ikibazo cyawe?
Kibazo nashakaga kubaza ibyaribyo byose ndumva adusobanuriye neza, ariko ukurikije ibintu adusobanuriye ukumva ibyifuzo baba bafite wenda kugira ngo iryo soko rya ibyo bicuruzwa byo muri Amerika bigere nko mu bihugu byacu, ndumva kondisiyo bashyiraho byaba bisaba yuko dusa nk'aho turi muri paradiso. Buriya ntabwo bwaba ari nk'uburyo bw'ubukoroni wenda twaba dushyirwaho kugira ngo wenda bikunde neza. Ikindi nashakaga kubaza, kubera ko nk'ubu muri Afurika dufite isoko usanga kenshi rimaje kugerwaho n'Abashinwa. Iriya ntuza iyo gahunda ya Goa muri Afurika yaba mubona igifite ingufu, kubera ko ubona ko Abashinwa bo baraza ku isoko bagakompeta wenda bakazana n'ibintu ibyo bintu byabo bazanye bakemera ko bizakompeta n'iby'abandi, mwadufasha mukadusobanurira. Murakoze cyane.
Urakoze Shadrack. Uramwumvise?
Shadrack, urakoze cyane. Shadrack, ikibazo cyawe ndagikunze kubera ko kibazwa n'abantu benshi. Abantu bagiye bagaragaza ukutishimira no gahunda ya Goa n'ibyo ngibyo bayinengaga, baravuga bati ariko none cyaba ari igikoresho cyo kongera kudukoroniza, kongera kutugira abagaza, kutubaho nk'abagashaka buhari. Nuko abenshi bagiye babivuga hari ababibona muri iyo ndorerwamo koko. Mu by'ukuri koko ubundi niba hagombye kuba ibintu by'ubucuruzi byagombye kuba ubucuruzi buri ruhande rwungukiramo, byabyo twita ngo wini wini ganyaganya. Niba koko bibaye ubucuruzi bushingiye ku kuvuga ngo genda ashaka kunkorera iki mbere yuko twumvikana, bya bintu byo kuvuga ngo uragira icyo uvanamo nanjye ngira icyo mvanamo, nta kwa kundi natangiye mbivuga ngaragaza yuko mu by'ukuri byagombye kuba ari ubucuruzi bureba ubucuruzi gusa hativanzemo n'izindi mpamvu. Nkeka yuko mu by'ukuri abanenga AGOA n'icyo ngicyo akenshi bashingiraho, wenda ntabwo nje ndi umunyapolitiki, nta nubwo nkorera leta zunze za Amerika, ntabwo nzi ukuntu basobanura icyo kintu kubera ko ababibaza ni benshi. Ariko icyo navuga nuko uko byagenda kose, nubwo haba harimo kuvuga ngo turabasaba ko mubanze kubahiriza ibingibi mbere yuko tubahaye amahirwe yo kugera ku isoko, kubyubahiriza ntacyo bidutwaye kini cyambere bituma turushaho kurushaho kumererwa neza mu mibereho yacu bite abantu bakabasha kuvuga rikijyana bakabasha kwisobanura kandi bakabasha no kubona isoko ibyo bintu tubihuje byombi tukagira imana bigakunda byaba ari nka paradiso byaba ari ibintu byiza cyane ndumva giye ntacyo mbinenga
naho kariya yaravuze ko abashinwa bageze ku isoko
ee nicyo narije gusubiza kuri ubu hamaze kugira ibicuruzwa bigera kuri hafi 6,605 bifite bigezwe kuri iryo soko no kuvuga ngo mu byukuri inzitizi uyirebeye mu ndorego yo kuvuga ngo wende ibyo bintu badusaba bishako bari inzitizi nyeka yuko bitaba ari byo ariko icyo uvuze kindi cyo kuvuga ngo abashinwa ntago baragira gahunda nk'iyi kubera ko abashinwa icyo bakora borohereza wenda ubucuruzi barimo baraza batugana barimo baraza bashaka ko dukorana ubucuruzi butarimo za kondisiyo batarimo ya bisabwa bindi biherekeza bwa bucuruzi ariyo mpamvu abantu benshi bari kwitabira gukorana ubucuruzi n'ubushinwa ariko amahirwe nkayo kuvuga ngo uwohereza ikintu kinjiye muri Amerika kigabanyijwe imisoro cyangwa ikuweho ntago nkeka ko mu Bushinwa twari bwagere kuri urwo rwego niyo mpamvu bitabuza umuntu uwo ari we wese wifitiye amahirwe yo gucuruza kureka gucuruza na Amerika ngo kubera yuko igihugu cyacu hari ibindi bigisabwa nyeka ko biri Amerika isaba ibihugu byacu ntacyo bidutwaye badusabye ngo buri muntu wese itegeko rimurengere ku buryo bungana icyo kintu ntago ari ikintu kibi badusabye ngo buri wese agire uburenganzira bwo kuvuga rikijyana ijambo rye ryumve niba agize ikibazo amategeko amurengere mu buryo bungana n'ubw'abandi icyo kintu ntago cyaba ari kibi none ibyo bintu bigize Imana bikanakunda hakiyongeraho nuko twanagize amahirwe yo kubona ibicuruzwa bigera muri iryo soko ku buryo bugabanyiriza imisoro ayo mahirwe nta kintu wayanganya mu Bushinwa nubwo bo nta kondisiyo badushyiraho ariko ntabwo baraduha amahirwe nk'ayo kuvuga ngo ibicuruzwa byanyu mubizane kandi mubizanire ku buntu ngira ngo sinzi ikibazo cyanyu musubije ariko nkeka yuko ari uko bimeze
ndumva ugishubije ahubwo hari kiriya gice cya kabiri nari naguciye mu ijambo kijyanye n'ibisabwa ku bicuruzwa noneho hanyuma twakira undi muntu umwe dusoze
urakoze cyane ibicuruzwa kugira ngo burya hari ibintu byinshi kugira ngo bibashe kujya kuri iriya soko agowa uriya riya tegeko turi kuvuga rifite urutonde rw'ibicuruzwa bitemewe igicuruzwa icyo cyo cyose kiri kuri urwo rutonde rw'ibicuruzwa bitemewe kirakirwa hanyuma ikindi cya kabiri nuko bigomba kwinjira muri Leta Zunze za Amerika bivuye muri icyo gihugu kibyoherezemo kigize amakiri mu masezerano ya AGOA bitanyuze kunyura mu kindi gihugu nuko nk'ubu ugiye kohereza ibicuruzwa byawe bikabaza kunyura i Burayi none bikazava i Burayi bijya muri Amerika icyo gihe ntabwo byaba byakemererwa kugira amahirwe ya biriya bintu AGOA itanga ikindi nanone nuko hari ibicuruzwa biri mu kigero mu cyiciro cyabo twita growth product cyangwa se ibicuruzwa byakozwe byakorewe mu gihugu cya AGOA byujuje amategeko yo kuba bikomoka muri icyo gihugu koko reka nguhe urugero niba wavanye 60% by'ibigize igicuruzwa cyawe tuvuge niba ugiye gukora urukweto ugasanga impu wazivanye muri Eritrea itari muri AGOA uzigeje mu Rwanda ukoze urukweto valeraje uti ikintu wongeho wenda wowe cyawe ni 80% uguteranya gusa rwaru warangiza ukadoda neza ukarushyira muri ambaraje ukarwohereza muri Amerika icyo gihe urwo rukweto ntabwo bizitwa ko rwaturutse mu Rwanda kubera ko igice kinini kirugize cyaturutse muri Eritrea kandi iyo itari muri AGOA ni ukuvuga ngo rero icyo gicuruzwa kigomba kuzuza amategeko bita amategeko y'inkomoko bigomba kuba rero bikomoka mu gihugu cya AGOA ikindi niba hari ibyifashishijwe mu gukora icyo gicuruzwa byaturutse mu bindi bihugu bikaza mu bihugu bya AGOA bigomba gukora muri icyo bikoreshwa muri icyo gicuruzwa kigiye kujya ku isoko hanyuma ibigize icyo gicuruzwa byose bikorewe muri icyo gihugu kigiye kohereza igicuruzwa muri Amerika bigomba kuba bingana nibura na 35% by'icyo gicuruzwa by'agaciro k'icyo gicuruzwa niba biri munsi icyo gicuruzwa ntabwo cyaje muri Amerika cyitwa yuko cyakore muri icyo gihugu cya AGOA hanyuma imyenda yo ibi biriya bijyana na 35% iryo tegeko ntabwo biriyireba ni ukuvuga ngo bigomba kuba gusa byuzuze amategeko n'amategeko kuvuga ngo iyi myenda yakomotse mu Rwanda cyangwa se mu kindi gihugu kigize ago. Ikindi ugomba gusaba umuntu umucuruzaho wo muri Amerika, agomba gusaba yuko igicuruzwa cye gisonerwa niwe ubyisabira mbere ko mutangira kugirana amasezerano no kugurishanyaho, hanyuma leta yabimwemerera yo muri Amerika, none ukabona kuvuga ngo igicuruzwa cyawe cyemewe muri AGOA, hanyuma noneho kigatangira kugera kuri iryo soko no gucuruza.
Reka twihuse
bisobanutse ariko habaye ikibazo mwambaza.
Birasobanutse, reka twakire vuba vuba nitanga Simo, dushigaje iminota ine gusa, nyarutsa ku kibazo cyawe hanyuma tugire dusoza ikiganiro. Nitanga Simo,
bakwihuta nawe iminota n'ubundi yagiye. Ndagira ngo umutumirwa Stato mubaze, ese kuba ibihugu bya Afurika wigeze kusa n'ugikomoza tangira ibi bihugu bya Afurika ubwabyo bishyize hamwe hamwe bigacuruzanya by'ubwabyo bikabanza bigacuruzanya bitagiye guhatana bishaka kujya mu masezerano nk'ayo ngayo ajya atandukanye bijya bigenda bigasinya ubwabyo ubona bitafasha, ariko nanone byafasha ariko mbifite n'imbogamizi ngengera ngo unambwireho ku bihugu bya Afurika ubwabyo bumvikana by'ubwabyo ibihugu bitumvikana ugasanga nko mu karere ya sente byumvikana Sadeke ntibyumvikana by'ubwabyo ugasanga bitari hamwe ubona byo bitakiri bitazanakomeza kuba imbogamizi kugira ngo ibi bihugu bibashe gucuruza no kugenderanira mu buryo bundi busanzwe bwa
ikindi
kibazo ngira ngo wenda
nta mwanya dufite Simo, hasigaye iminota ibiri gusa,
reka nyumubaze nta kibazo. Umbwire ku bijyanye n'aba bayobozi ba politiki kuba ubwabo basaziye muri iyi politiki badashaka guhindura, bo ubona batagendera ku nyungu zabo bwite kuko bagenda ku nyungu z'ibihugu. Murakoze.
Urakoze Simo, arakumva nanyarutse nawe muri iyo minota ibiri.
Simone, urakoze cyane, ibyo bintu murambivuga. Niba tutabyaza amahirwe dufite akakanya mbere yo kujya gushaka n'amahirwe yandi ngo tuyabyaze muri Afurika, turimo turatakaza igihe. Uyu mwanya tuvugana amasezerano y'isoko rya Afurika, isoko rusange rya Afurika yarasinywe, ibihugu byinshi byarayatsinye, ariko gushyirwa mu bikorwa ntibiri gukunda. Kubera iki? Hari impande nyinshi zikireba zikirebaho bakari kuri ruhande rukareba inyungu zarwo, ariko nyungu wareba inyungu rusange z'umugabane wa Afurika. Byagiye bigaragara yuko aho byatangiye gukorwa byatangiye gutanga umusaruro, ibindi bihugu kukiba igitsita ibirenge gutsimbarara kuvuga ngo reka twebwe tubanze turinde utwacu, nibyo bizatuma umugabane wa Afurika udatera imbere. Igihe byose ibihugu byose bizabona ko ariyo nzira ikwiye yo kugana, nibwo guhahirana bizakunda, nibwo ujya ijya kuri ihera mu rugo, ihera ku rugo. Ntabwo twajya kurambiriza kuri AGOA ejo wenda umuperezida uzajya azayifunga n'ubundi zarangira muri 2025 ngira ngo ubusa igihe izabirangiye ntibayisubize ntibayironuvere bizatubuza gucuruza. Reka tube amahirwe dufite ubwacu ari imbere iwacu, dutangire tuyabyaza umusaruro mbere ko dutekereza iby'abandi. Ikintu uvuze by'abanyapolitiki, nkeka yuko igihe kigeze ko nabo bakanguka bakumva yuko iyo bagiyeho mu buyobozi bagiriyeho kugira ngo bateze imbere imibereho myiza y'abaturage, bafashe ibihugu byabo gutera imbere, gutakaza amahirwe yo gufatanya nk'ibihugu kugira ngo twiteze imbere, dukomeze ubucuruzi bwacu, dukomeze ibikorerwa iwacu, noneho duteze imbere umurimo, duteze imbere ibikorwa byose bikorerwa iwacu. Nyenyeka yuko ari uburangare ku muyobozi uwo ari we wese waba ariho. Nicyo nabivugaho.
Naho icyo yaravuze cy'uko niba ari ikintu mu by'ukuri gishoboka,
nyenyeka yuko gishoboka, hari abayobozi tutangiye kubona mu by'ukuri babyumva, kandi abayobozi amahirwe tugira nuko bari ijambo ryabo ryatangiye kumvikana, wenda bizasaba igihe kirenze icyo twari twifuzaga, ariko mu by'ukuri nkeka yuko amaherezo bizagira bigakunda, ibi bintu turi kuvuga bikazakorwa, wenda bizatwara igihe kirenze gikenewe, ariko mu by'ukuri nkeka yuko intambwe yatangiwe nayo izasubira.
Bwana Strato Habyarimana, umwanya ntabwo udukundiye, mu by'ukuri iyi ngingo ni ingingo yagutse cyane ikeneye umwanya, cyangwa se ngira ngo wenda ibiganiro byikurikiranya kuri iyi ngingo, ariko reka nizere ko bike twashoboye kuvuga byagize icyo bimarira abari baduteze amatwi. Abo tutashoboye kwakira telefone zabo tubiseguyeho, ariko mbanze ngushimire cyane ko waduhaye umwanya tukaganira kuri iyi ngingo.
Murakoze cyane namwe.
Nshimira namwe nshuti z'ikiganiro muri sanga by'umwihariko na bakunda ijwi rya Amerika ku bugenzuzi bwa programme nari kumwe na Nadia Taha kuri technique narindi kumwe na Cornelius naho je mwumva kuri micro ndi Jeffrey Mutagoma naho mukanya isa 12 mu makoro.